ukulinda kuNkulunkulu kuletha umehluko ngesimo esithile empilweni yakho. Kuleso sidingo sakho kungaba into esindayo ukwenza. Futhi, okuthi uma kuyisidingo sakho esikhulu, kuba sikhathi sinye luzike ukholo lwakho kuye. Ukuqaphela lokho. Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. NginguSibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Mhlawumbe kuseyimeni seyimali zakho, kumbe zowa kwakho. Mhlawumbe ngomdlalo obunzima obukeka bukudicela phansi ekujweni kokuphila kwakho, noma ngabe kuyini nebala. Kusengaba nzima kusinde kakhulu ukulinda kuNkulunkulu. Inhliziyo ithi, ngakubuzwa iveze uNkulunkulu? Ngakubuzwa ukwenza lokho engifuna ngenzele khona? Umcela iveze, alethe isombululo. Njengoba usafunda ngokwethembeka ezibhalweni, ukuthula kwakhe kuyehla kugeleza emphefumulweni wakho. Wagcina usesigabeni lakho uthola ukuthi ungamethemba uNkulunkulu ngenxa ye-experience yokuphila obhekane nakho. Kodwa phakathi nobusuku wawuqhaqhazela ngesikhathi ukwesaba kudla impilo yakho. Ingcindezi iqale kudle usubheke ngqo eweni. Lokhu uyibuzi, hayi bo, nakho ngisondela, kodwa uNkulunkulu akayivesi. Ubhekana kanjani nesimo esinjalo? Wenze njani ngawe ngesikhathi usalindile? KwabaseGalatiya 6:9-10. Kepha, masingakhathale kwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Ngakho-ke, njengoba sinethuba, asenze okuhle kubo bonke, kephi kakhulu kwabendlu yokukholwa. Ngamanye amazwi, ngesikhathi usalindile uNkulunkulu, khona kanye lapho maphakathi nesikhathi esinzima, qhubeka ukuso bese wenza lokhu abalindayo abakwenzayo. Qhubeka wenza inkonzo ebese okunye ukushiyele kuye. Ngakho, njengoba sinethuba, asenze okuhle kubo bonke.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwepodcast. Ungangena kuSpotify nakuFacebook page yethu, kungenjalo zidawunlodele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.